esekinkinga ukhele abafethi balele nje ngamacala bangawazi esekinkinga ukhele basishiyile esibathandayo singalindele esekinkinga ukhele abafethi balele nje ngamacala bangawazi esekinkinga ukhele basishiyile esibathandayo singalindele esekinkinga ukhele. I second king, okay. Yazi ngithukile, mfethe yolale tshele. Bathukangile kanjani ngoba benginaye. Besiplome ehlahleni plug besi onisile. Mesivuke kuseni umfwethu ukuthiwa usedlwengulile. Yazi ngithukile ngoba besidakiwe endlini uma oledokile. Kuseni kuyosivulelile. Yazi inkinga le. Awunanga umfwethu useboshiwe bengenzanga next. Awushwele maye. Abafwethu balele nje ngamacala bangawazi isekinkinga okay. Basishiyile esibathandayo singalindele ayisekinkinga okay. Abafethi balele tshele ngamacala bangawazi ayisekinkinga okay. Basishiyile esibathandayo singalindele ayisekinkinga okay. I second king, okay. Angifuni ukuyikhuluma le yokushiwa ngumuntu emhlabeni. Yenzeka mihla namalanga kodwa lutha ijwayele. Yazi inhliziyo ivele yophe mengizwa kuthiwa khona oshonele. Yazi nomzimba uvele wome nenyama emathanjeni isondele. Yini nonke nisishile nganilutha sikhohliwe. Nsuku zonke mesivukile maye kuyaswela sinikhumbule. Bayaphela ma ziyaphela ingane ngenelela nkosi. Abafuni balele nje ngamacala bangawazi ayisekinkinga okay. Basishiyile esibathandayo singalindele ayisekinkinga okay. Abafethi balele tshele ngamacala bangawazi ayisekinkinga okay. Basishiyile esibathandayo singalindele ayisekinkinga okay. I second king, okay.